your story begins. Man, I'm super drop nuclear, some bitches won't understand. But you know how I care, my bitches. Na ndo maana wananipenda na popote wezi pretend. Glass moja celebrating friends, all of these past. Moyo upo very cold now, I don't need ice. Rain on you paka afterlife, cartoonish twice. Ukisi kama uneza kuni face, so you think twice. Na unajua issue see your like, ni ulishindwa kucontrol. Ichofuga duka gusele like. Na kwa sabu neza nusa hater tangu nipo kwenye spams. Ulipo toa ngoma nikajua I was right. Kuni this huna plan when you big fan. Big stang, niko meza moja with your bros. I'm a big man, big gun, AK-99 on your knees man. Deka nane kwenye same flow ina ni kiss man. Kinachofanya wana ni kubalindo. Kinachokufanya we kenge wende hospital. I'm sick, unadai uko invisible. Hila ndo mewai kwenda media kabla studio. My bitch nimekuwa fast, tuko furious. Wait yangu heavy man, slow down, tapaswa misuli yo. Miso tape ya hawa babi puli no. Back to class kwanza kabla ujenda studio. My bitch fanya kutimba class usibane huko. Kiga makwenzi shazi mzazi kwa kijifanya Google. Kwa ni mbovu wazi mzazi yuku tambana mdundo. Sisikizo machizo kupo chizo stato kajazo huko. No 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 it's better ungebaki huko. Mestu na last king uziko kukaki tuko. Soma number 99 na uliza ngapi huko. Unani respect sana ila to bus ego. Na kuona fala this in your church. Mwili wako ni hekalu bro. Why don't you fix that first? Na kuzika end a piece on your grave. But first nikisha kupiga mkojo ita pongo fanya drug test. Nilitoa warning rapper teni chana. Nitaje jina kwenye ngoma deka nane. Jina lija fit vina boy your head miss vina. Freestyle zangu zote nzito zaidi ya kari yako nzima.
Cocking my gun drop bars ratatatata. Pull the trigger ratata. Man down straight to the To the ta ta ta. Verse yako yote trash pen down. Chezo mekubali nime enter. Pide kipuzi spenda dupuzi na kupa ramanya unapokwenda. Fata miluzi mbwa mpuzi utoke mchuzi. Sijaya yuzi sina makuzi suwezi luzi mana niko standby.
Unajua namna kunipata so ni uongo na vyosemo shani cheki tuongee na ukunipata. Nguvu na otumia kuilinda pride ungeitumia. Kumfunza dadako apunguze wana unompakata. Fanya uplay his song afu pray u survive i disaster nkushu. Yes, so don't, ume step kwenye fire, come on. Watu kama we mnafanya MSB, wazidisha kutugea kondom. 99 wasomjua huyu trash. Jina lake la kwanza ni pussy, ongeza na ass. Airtime yote nilokupa, ukiflop na kutia na makofi kwa ass. I need to relax, let me just focus on my music. Na safari ndefu ntachelewa, nkibishana na wapuzi. Chamsingi nsha kuleta kwenye market ya new school. Bow down, nishukuru kwa kukuintroduce. Don't fuck with me, I warn you. These West handle E-fever, I'm the real disease. I'll make your brain seize and make you freeze. Ease, swallow every track you gon' release. 3-2 years, nimekwacha mana kicho nazi. 4-5 years, na kucheck you kini idolize. Nikijibu tena, it's a big promo. Ambayo kwa michano na yofanya, hutofika your price.
Yeah, no time for you motherfucker, na kumbiza money. No time for you, nigga, that can be the money.
6 feet coffee, nimefungwa mikufi. Track in approved, definitely swears could lose. Na kuacha upate interviews, they break the news. Reject the rules, made by fools who break the rules. Tight pussy, now I'm a lose, who seem confused. Cloud 99, I'm cool, I like the view. I'm busy going to the top, volume 2. Na kuacha break down bars, cause you know the rules.
Shaitan, welcome to my world. Wanangu 99, what's up?